Buonan, pesona buchamo, eh, buonan, ungegi manga to kona, buonan. Get your money right, kwani. The barbers, easy, you know what time it is.
See the way you suck it, I need that for my sanity. Jealousy check in my federal, I want it a key. Me missy tambo winani, ata moving grand me missy fagiri. Me I know that they love me because I ball, so I never pick up any time they my call. I never care what another man is doing, man, I'm all about my business. Evie, 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 Lena Fakua, Vivi Aces, PC, Champagne, Lena Fakua, Evie, 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 Lena Fakua, catching flights, soft life, fast life, Lena Fakua.
Money upon me mind, do a CT scan. Skiza hii dunia sin ma visita. And it's a celebration cause we came so far. Na shugli kama hizi utaka indika. Minister, watashi wasta. Koloni na nukia ineza tibu asthma. Business when we fly na kwa bank lamp sum. Suti ya midi tenje mbili iPhone na Samsung. Lakeside boys chalnade. Kaka kuna watoto kwa party na piga kambi. Chupas na kucha na misiulizi shingapi. Jijoko inadi na talipa na Mastercard. Gimarembo nyaka sanipo kaneno cost. Na kucha na bima na benzo because I do the most. Top rapper, top singer, nisi ndio my boss. Obize wapige na chorus wa super teramos.
Evie, 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 Lena Fakua, Vivi Aces, PC, Champagne, Lena Fakua. Evie, 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 Lena Fakua, catching flights, soft life, fast life.
Ndo inafaa kuwa rich life, ndo nimechagua thick thighs, ndio nakagua this time, mtanitambua. Gunga kwa cell, zinalipuka kwa jet. Ligi bigi EPL, nimlichapa laka Z. Full tank, ndani ya V8, back left, niki step. Tuliomoka, shida zetu, jajali, piga reset. Mungu baba bariki wengine pia. Pesa kaina bonga na mina skia. Tuko fully booked hadi next year. Niko gia flani wezi nifikia. Mandugu na machaji wangu wote, milango za baraka zifunguke zote. Mandugu na machaji wangu wote, milango za baraka zifunguke zote.
Evie, 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 Lena Fakua, Vivi Aces, PC, Champagne, Lena Fakua. Evie, Evie, Lo inafaa kuwa catching flights, soft life, fast life. Lo inafaa kuwa
OBZ and you know how it goes. Sipo nisikiza kwa matuta, nisikiza kwenye show. Undisputed, angazao bado na wakabako. Yule boys ubonga mbaya, dem wake na mgonga on the low. Since my boy wanatafuta wave ya kuride. Wakiposto poa zao, mi DM na slide. Mino nililipele trip alikuenda Dubai. Tupo juu ya Burj Khalifa nikimpipe down. Ama isha tunaishi mara moja. Jasho yangu nayo nitakula bila oja. Nani ya kesho majaliwa leo kula uroda.
Chorea ama mblei na squeezy form ni kuwatoka. Custom wipa tufanani no please. Kujenga from square one was never a rich kid. Squeezy na kimbiza meet after every 4 weeks. Real niggas never do it for the click.
Ta-da-da. Yeah, you know what time it is. Big Babas.